Kaze. Such a remarkable sound. Tunatokea mitani, wanakotokaga ma superhero. So shwani, wanakotokaga ma super zero. Tuna mada, tuna sepa, macho kwenye pepa. Tufanani, wanalima kwa jembe, si tuna tractor. Peleka, peleka, game tata yeleweki. Na double magoli, kila unapofanya mistake, mischeki. Jiku fake, siku ekjaga kabisa makwenu kabla ujakuja kubeti. Uko nasari, chali bado na safari. Tuko za mozo meme, nye mko za moza vibattery. Na switch zetu zout, na tia lock. Hi, must need you wetu na wapenda tuwa block. Have a shock, na nyinyo vizito ni the forklift. Nilipotoka na nilipo, it's a long trip. Na jari muda japo sendi na wakati, wakati tenda na sisa. Tuna muda wakustanchi.
I can run this pen, I just wanna fly away.
Ziende kwa wauza nyago mbeni zoto anifungie mana nimefika mbeba kago. Poleni wasobe kichwa panzi nipo gado. Maisha fresh nipo choni na testa jipeya chabo. Who are you by the way? Get off my way. Ni ule mitozo zamani anifungi nimeweka way. Naona wanafuma kwa matusi na bado wafungi ndoa hata wakiumwa kiarusi. Bifuli silo na hela sorry, no way nigga. Hata hivyo wasibatokani, no name figure ewe, no name nigga. Mindo master wa ili jeji, nshawe kaga dipazia mpaka kwenye mlango wa friji. Watoto disha wachezeshi, shane zote nazo mimi. Mimwenye sijiongeleshi, sasikyota niambia nini. Simwigi Kendrick, wala Drake na kipaji. Ubongwangu na power bank, ndo mana kili na chagi.
I can run this game, I just wanna fly away, fly away.